ettaka n'enyumba binagula ku mutala jimbo ate gwe mubiru kwatira ddala ekiiko kabalagalosike omwono gwe njigy ensimbi eziwerera abaana mwezimbye ennyumba baana bange seeka ku byamatanta kiboleke ennakuwa zitali nginyweza zalina sembera eno kukwase bannoobo baleme okudaaga okumanga bannoobo owerezanga bannoobo ekibanja n'ennyumba omuwala yabansikira
salongowuga mu byobuwangwa bya wano wali okirabyewa omuwala sikatya babalezi we bali binono byanfuna wekuva okufumbirwa yaliwosa omwami namuteeka mu njuyo omuwala munaku gana gapiga amataka zaina lirwanirire kijambo alina ekiwago yajja kukuma banneebe ate empisa alina nnungi mulenzi yabasikira omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabasikira
omuwala munafu
nayenange kyekyamu nagalenzi gabagapi
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabasikira
omuwala munafu
nayenange kyekyamu nagalenzi gabagapi abalenzi mbatyamu singa onjukira ayikula ekikolwa kyeyankola yali anyaza ekyapa nakisingira bbanka wano ntaba kuba nantaba sira gye nali mpedde abalenzi tobesaako obwavu bwe muluma afuna kyatunda leero twajjira e dubayi batunda n'ennyumba bagende bulaaya
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabasikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu nagalenzi gabagabi
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabasikira
kekomba salongo we bakunyaga tonyiganga ezentonde toletanga tyabaana bajja befuza amaka gange wamma kijambu kirulamule kitawawunza ebyayogera byesonyiwe
ekibanja n'ennyumba omuwala yabansikira
wamma kijambu kirulamule kitawawunza ebyayogera byesonyiwe
ekibanja n'ennyumba omuwala yabansikira
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu nagalenzi gabagabi
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu nagalenzi gabagabi
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu nagalenzi gabagabi
omulenzi asike
edda mama w'abaana